Tangu nikupate umenikamata, mwingine sitaki. Penzi kama lote kwako ninapata.
Chote chote, yote unanipa, hadi misama soti. Fundi kote kote, ndani uhakika, nini?
Umenifanya nisahau, maumivu ya zamani, kamwe sito kudarau. Waunavyo ni thamini,
walo tuona nyangau, sasa wanatutamani. Kidogo chetu angalau, twagawana kwa sahani. Chota, chota, chota baby chota. Chota, chota maji, niweza kona kiu.
Sawa, sawa, nipe kata ni chote. Sawa, sawa, nikupe ukate kiu.
Tena baby, unajua kunikosha. Unavyo nipeti, chumbani unavyo nichekesha.
Usijali, wendo wangu wa maisha. Tafadhali, chungo sije nitonesha.
Chakushangaza, nikikosa ununi au unanimaliza, unavyo chochea kuni.
Waniduwaza, nikitoka jikoni. Ukisha kula, bashasha yako usoni.
Umenifanya nisahau maumivu ya zamani. Kamwe sito kudharau, waunavyo nithamini.
Walo tuona nyangau, sasa wanatutamani. Kidogo chetu wangalau, twagawana kwa sahani.
Chota, chota, chota baby chota. Chota, chota maji, ni mwenzako naki.
Sawa, sawa, nipe kata ni chote. Sawa, sawa, nikupe ukate kiu.
Chota, chota,
chota baby
chota, baby chota. Chota, chota maji, ni mwenzako naki.
Sawa, sawa, nipe kata ni chote. Sawa, sawa.